Chanto kasoro maswahi mu mitiani kisa kibato mewali mu mfumo gani wa kunyweka chongo bae na kanyanga pelwa chapa chapa unikazi anganga nganga menacho melalando
chunde chunde mami kujafunzo kwenu unyagoni mama nani kila kukicha ni furukushani wewe. Nanukura kuja kutafakari umenirabora nirabora nanukura nanukura kuja kutafakari umenirabora nirabora.